MB's generation. Come to
Tabuna Sengi Kaidi, so boy be winky. Ah, Mukiko Yapo Benigana Kai, Zanga,
DJ Zengama,
Kila Pamene Ona Tokela. Kumbukila kwa meneo na tokela.
Kumbukila
kwa meneo na tokela. Not all days are the same.
To take you out, tomorrow you drive.
Not all days are the same.
To take you out, tomorrow you down.
Gemuzimpo sangu kusimu tuleko. Gewakisimpaye ya mizengu kone keleko. Cheka, habiuma wapule na kutusika yaya. Katwe chikubi mwona miaka kuno hanga yaya. Miaka likubi ya hichi tuwa wanjami na tuhane sikino. Gena vikezo kona tukamwena. Inga mwese kele na utuowe wa mtulo. Haya waya na yetu kuno tuanu keko kulo. Gefila mpafintu tuwali mwalilawa. If you live a good life kwa tikuzula tagwaba. Kwa tuwali lamina miono kungolo jakalunga. I don't know, but in my love, if you think I want. Yet you was in a hammer, mama, you can't get this in my life. You could not get to hunger to a cocker. Hanukawa kuka fule kunina helu na waze wase na wapulenga kumu maukalu.
Kumbukila kwa meneo na tokela.
Kumbukila
kwa meneo na tokela.
Kumbukila
kwa meneo na tokela. Not all days are the same.
Kulungwa sala, silili mpalila. Kumwana semi mupilika alianjuwila. Wana kufula, wana kulinka kana wana wa mwanu kange mwono wenye waputuka kukuna wa. From unowa ya nove tunapuwa kakuli. You really forget to mazuku wa hawashikile. Count of your diplomacy yangu mpachile. Kashika minu mpalilo maso jingu holole ah. Mukiko ya pwabene ngano hano kaye. Nawa kuchina nawa kindulu kange watondo kwa chumwe. No bine no phone go no bali kumpili mwe. My baby ziva usoko masepa achochimwe. Hazelo la kulu chili tukindulu kena watu konekela. And everything is gonna be okay. Tulinke yuma tuasaka watu linkile. My better days ya nase kutualu mukila.
Kumbukila kwa meneo na tokela.
Kumbuka you will never forget.
Kumbukila kwa meneo na tokela.
Kumbuka you will never forget.
Not all days are the same.
Cheka, mabanga movement Kylie. Hey yo Kejo Zai TV. George Mwasa, born black by Chinese. I got you on this one. Kiko ya pobe nengana tuimbata Kylie. Fefa boy, 1212 muna kwa wahanyima.
Zanimusicblog.co.